back it up. Back it up again. Back up. Back it up now. Back it up again. Back up. Like it's overstalling.
You're listening to WRCT Pittsburgh 88.3 FM.
WRCT Pittsburgh. First, I'd like to say that I'm sorry. I've done all the tricks that I can. Cinnamon bun in the oven. There's a fire in my hand. Did you see the light this morning?
changé. Il semblerait que pour toujours je t'ai cherché.
barokɛɲɔ wanunkone ne ma ɲɛ a la woloba bɛrɛ lo alu ka solon to ɲɛ woloba bɛrɛ lo nbolo bɛ solon nɔ a la ka dɔnkili jeli lo alu ka yafa ne ma ne mana fɔ nɛnɛ sanji nɛnɛ ko tɛ ne mana fɔ nɛnɛ fo nɛnɛ nɛnɛ ko tɛ ne mana fɔ nɛnɛ samiya nɛnɛ tɛ mana fɔ nɛnɛ jarabi nɛnɛ do ne kun fɔ ɲɔgɔn deri ma ye jarabi ma ɲi ayi ma lɔn nɛnɛ ma ɲi
nɛnɛ ma ɲi.
gasamanjabi jabi ne b'i fɔ a la a ka gasamanjabi diɲɛ ye jigi ye cɛ gasamanjabi i ye ne jigi bɔ a la masire gasamaden ne b'i fo ko a wadugure den ne b'i fo la ko a sasugunacɛ ne b'i fo ko a wasukɔ diɲɛ ye jigi ye a la ko masire gasama diɲɛ ye sumu fana ka amadi gasama i ye ne jigi ye a la mɔgɔ bɛ kɛ mɔgɔ fɛ min b'i fɛ mɔgɔ tugu mɔgɔ la min b'i fɛ a la mun bɛ kɛ mɔgɔ fɛ min bɛ n fɛ a la kana nɔrɔ mɔgɔ la min t'i fɛ ko gasamanjabi hinɛ bi deli la a la ala gasamanjabi fali ma deli si dɔn ko gasamanjabi hamina nɛnɛ la a la ala gasamanjabi diɲɛ ye sumu ye gasamanjabi deri ma ye jarabi ma ɲi ayi ma lɔn miiri ma ɲi.
jarabi ma kɔnɔ la deni miiri ma ɲi. jarabi ma kɔnɔ la deni nɛnɛ ma ɲi.
got some kind of black magic, some power unknown. You've got control of my senses, got my feet off the ground.
You've got control of my senses, got my feet off the ground. You've got me turning, turning, you got me spinning around.
No matter where I go, what I do, no matter.
You're listening to WRCT Pittsburgh 88.3 FM.
Gordon Liddy, I urge you to tune in to WRCT Pittsburgh 88.3 on your FM dial. If you don't, I'll break both your legs.
Breast cancer calls to mind self-exams and mammograms. But did you know the most fatal form of breast cancer does not have a lump?
No lump. Still cancer. You heard me right. No lump can still be cancer. Inflammatory breast cancer, IBC,
does not show up on a mammogram and often strikes women in their 30s.
So learn about IBC. Any sudden change in the breast is cause for a full and proper exam.
www.theibcnetwork.org or find them at the IBC Network Inflammatory Breast Cancer on Facebook.